Hi, my niche.
Jam on
the beat. Yeah. Whoa.
Bushman.
Hi, my niche.
Ukinichukia Mungu anibariki.
Hi, my niche.
Hey, ukiniona spy ko testify.
Hi, my niche.
Chukia kwa ina maana yoyote.
Hi, my niche.
Oya we.
Hi, my niche.
Oya we.
Hi, my niche.
Ukinichukia Mungu anibariki.
Hi, my niche.
Hey, ukiniona spy ko testify.
Hi, my niche.
Chukia kwa ina maana yoyote.
Hi, my niche.
Oya we.
Hi, my niche.
Oya we. Yeah. Ishi na watu vizuri mana squeeze damu sio nzito. Kujifanya unajua kila kitu umegeuka Google. Oh yeah. This time for money, punguza maneno. Na ukijichanganya suni 2 minutes takupa kisogo. Now na wachukia ndo wanatobo. Alafu bado hujastukia. Umekalia majungu na umbea kila siku unashika mkia. We usipojiangalia, hey, tutakwacha unalia. Mana kila siku tunakimbizana tukipata sindo na umia. Na ushambiwa ukiona chondo toni usikitu me. Ukakitumia sasa kumekucha. Chukia ilipi na kukondesha basi jangali. Ukijizima data suni utakufa.
Hi, my niche.
Ukinichukia Mungu anibariki.
Hi, my niche.
Hey, ukiniona spy ko testify.
Hi, my niche.
Chukia kwa ina maana yoyote.
Hi, my niche.
Oya we.
Hi, my niche.
Oya we.
Hi, my niche.
Ukinichukia Mungu anibariki.
Hi, my niche.
Hey, ukiniona spy ko testify.
Hi, my niche.
Chukia kwa ina maana yoyote.
Hi, my niche.
Oya we.
Hi, my niche.
Oya we. Step by step faster. Unatamani hata ninge kata pumzi. Ila kila nachogusa imo drive wana kukata. Roya kwa nini ni utata. Inakufelisha ona unavubweka. Speedy 180 utaona vumbi tunipo kishada. Na wadi tukataa si tukaumia. Tumejipata wanashangilia. Congratulations kibao. Hawajui mangapsi tumepitia. Ka umejipata.
Clap your hands.
Unajitafuta.
Clap your hands.
Huna chuki.
Clap your hands.
Clap. Clap. Una force meet kasi.
Clap your hands.
Kuna roho ya kwa nini.
Clap your hands.
Wewe ni mnyamwezi.
Clap your hands.
Clap. Clap.
Na ushambiwa ukiona chondo toni usikitumie.
Ukakitumia sasa kumekucha. Chukia ilipi na kukondesha basi jangali. Ukijizima data suni utakufa.
Hi, my niche.
Ukinichukia Mungu anibariki.
Hi, my niche.
Hey, ukiniona spy ko testify.
Hi, my niche.
Chukia kwa ina maana yoyote.
Hi, my niche.
Oya we.
Hi, my niche.
Oya we.
Hi, my niche.
Ukinichukia Mungu anibariki.
Hi, my niche.
Hey, ukiniona spy ko testify.
Hi, my niche.
Chukia kwa ina maana yoyote.
Hi, my niche.
Oya we.
Hi, my niche.
Oya we.